manje ngoba ziningi izinkingi ezibhekene nazo ugama bongasaphila khawuvula umnyango mina ndingene lokho ngishawutile vula sithethe ngoba ziningi izinkingi ezibhekene nazo ugama bongasaphila